Cross Khan on the beat.
Yeah.
Exclusive from Pick Up the Call.
Uyuni.
Yeah, yeah.
The upgrade.
Accurate.
Wow.
The genius web is in the building.
Yeah, you got me.
Cross Khan. Let's go.
Benzo, pempele la visile uyende univaleko. Pempelo yanga enze chape kufuna kungala na yue. Benzo, wishe nga kute visile uyende univaleko. Mulungu wanga naziva ndiwe happiness yanga sana nilekelele. And we are here together.
Tulipamo, umuntu nale pepe la polelo ya lipano. Finally tufikili shefi pangano. Abamulo moteva nensu masaka pangano. Apepo twalaika like a better life. Yali shivi kwa kale husband and wife. Aba shala kuwaya waya fi. Ukwisa valesa ni kuwaya waya fi. Ukuba pamo yali shivi kwa chive chive. Lekavali ava majelas vapive chive. Mpaka valupa wonsa pava kushive. No waba na vove never wish we. So we should be chinka chakutini webo weka. Kumtima number one ni webo waliteka. Balesa bakusha weka bati wishi vya panumba. Kumtima ove ni nenge
teka. Pembele la visile uyende univaleko. Pempelo yanga enze chape kufuna kungala na yue. Benzo wishi nga kute visile uyende univaleko. Mulungu wanga naziva ndiwe happiness yanga sana nilekele. And we are here together. Still together. Back together. Yeah, you got me back to love. Together. Still together. Back together.
Joy and happiness living in us. Each and every day is a blessing to us. Look at us, everything positive plus. Namona watu unidaliso. Kutoka kwa mulungu. Kaleza sininga nkale kopanda wewe.
Benzo pembele la visile uyende univaleko. Pempelo yanga enze chape kufuna kungala na yue. Benzo wishi nga kute visile uyende univaleko. Mulungu wanga naziva ndiwe happiness yanga sana nilekelele. And we are here together.
Shekaina
Mutima wanga unatenga. Zeru zanga unatenga.
the day. Bruce, 777.
I see.
Mr. Mokerson.
Silence.
Silence.
Rap. Nagumona.
Exclusive from Pick Up the Call.
The upgrade. Pick Up the Call.